Zim pijama Urisha
Achunchue
Macho koma we Uangalia ria kushoto tu Apa mjini kuna warembo wengi Usinigombanishe na maya wangu
Mwene ngozi nyororo Nikishika mororo We ra 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 ra
Niseme kitu gani unisikie Nikupe kitu gani unirizie Kama barua maya nimesha toa Wazazi wako je wanaelewa
Ra 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 ra
Sukuma Sukuma Niseme kitu gani unisikie
Niseme nini
kitu gani unirizie
Nirizie mwenzio
Nimesha toa Wazazi wako
wanaelewa Mimi oh Maya Maya Macho yangu ntafunga kama get home Moyo yangu hauna vyumba so stay your home Na migwa konja kufa mijeri we tomu Upendo wangu hauna ndumba we stay to home
Oho
Sukuma
oh.
Sukuma
Nye uyuma Sokia kiri kabadiri bakaro
Sokia kiri kabadiri bakaro
Kwisi so safa mwiri mwenzo nimebadiri
Maya, we
Niseme kitu gani mimi unisikie Nikupe nini mimi unirizie Kama barua maya mini mesha toa Hata wazazi wako hewa na hewa
Sokia kiri kabadiri mpakara
Sokia kiri cho mimi ule
Sokia kiri kabadiri mpakara
Sunani onanavyo nene vyana
Kwelishiapa Yafe Yune Amsalimi ye mtoto liri Tena Anakuleo na nguwa kilimbiri Au watoto wa crazy target Wapipa za kilingwa Mpe salamu kipasta
Oho Oh
Bagala mabeka Bagala Mr. Designer Vibe